getatunes.com.
Zango ti waganiza Zoti kuti upeze wina Osanama uzandi lakwila Dipo muti mamundi zakwia Ukazango ti waganiza Zoti kuti upeze wina Osanama uzandi lakwila Ipo mutima mundi zakwia Ukazango ti waganiza Zoti kuti upeze wina Osanama uzoni lakwira Ipo mutima mundi zakwia Unagaziwa, unagaziwa 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 Unagaziwa, unagaziwa Unagaziwa, unagaziwa
Baby, usaone wina Dizi kuchinga ay Kuti baby, usaone wina Uzi nichinga ay Kuti baby, usaone wina Uzi nichinga
ndizikuchinga ndizikuchinga ai kuti baby usaone wina ndizikuchinga ndizikuchinga ai kuti baby usaone wina uzindichinga ai kuti baby ndisaone wina uzindichinga uzindichinga ai kuti baby ndisaone wina unagaziwa 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 unagaziwa
at www.getatunes.com.